imeshi okwu m before m ga ebe m ga conclude maka time ọ dịwa mgbe ọzọ. Unu 1 Timothy chapter 5 akwụ unu gụrụ ya n'ụtụtụ. Nwa m, onye nke bekee, bido na verse 9. Ụmụchi unu egenụ ntị.
Yes, Daddy. 1 Timothy chapter 5 verse 9. Let a widow be enrolled if she is not less than 60 years of age, having been the wife of one husband. Verse 10. And she must be well attested for her good deeds as one who has brought up children, shown hospitality, washed the feet of the saints, relieved the afflicted, and devoted herself to doing good in every way.
Ụlọ ọhụrụ qualities e ji ahụ ndị ga-anọ na kọmiti. Anụ ma jụọ unu. O nwee ebe ị hụrụ onye na-alụ ọgụ na mee mma ka eteti ya na kọmiti. Onye bụ mgbe a na-agbasara chọọchị ọ kọọla ọnụ 10 times eti ya na kọmiti. Look at the quality. Ihe niile abụ ihe m na-akụziri unu. Anụ ma ewetakwa titles gaa ọrụ unu ma no time. Ka unu hụ ndị enyi dịrị na kọmiti. Ndị enyi dịrị na leadership. Continue, nwa m, onye bekee.
Yes, Daddy. Verse 11. But refuse to enroll younger widows. For when they grow wanting against Christ, they desire to marry.
Ụmụmụnụ, o mewe ne ka o mee ebe. Ha ekweburu nkwa na ha ga-anọ otu a ka ọ ha ekwe. Bet obi ha jọwa njọ ebe Chukwu nọ, ha na-echenji mind ka ha na-echenji. Ụmụ ya otu nakwa ege ntị. Mana otu isi asụ Chukwu, mmalụ over my dead body, mmalụ. Ekwula otu ahụ, na-ekwu ọwụrụ uche Chukwu. Bet ị nwere ike mmanụ ihe nọ n'obi. Ọ gara n'ikwu isi ọwụche Chukwu ga-eme. Ejila aka na-ekwu maka iche njie na ara. Continue, nwa m.
Yes, that's
verse 12.
Verse 12. And so they incur condemnation for having violated their first pledge.
Ụmụmụ nọ n'ụnụ ya. Ha kweburu nkwa na ha ga-eme gịnị. Ha ga-emesịa shi na azụ mee gịnị. Ha nwetara condemnation. Nwa m, gụọ ha 11 and 12.
Yes, that 11. But refuse to enroll younger widows. For when they grow wanting against Christ, they desire to marry. And so they incur condemnation for having violated their first pledge.
Ụnọ n'anya. Mana nkwa ị na-ekwe o. Ka ọ ghara ịwụ maka na enwebe ihe buru ṅagha gị na-ekwe ka nkwa. Continue. Ọ ya mere ị hụrụ onye kwere Chukwu nkwa na-emaintain ya, o kwesịrị ka a sọpụrụ ya. Ọ dịghị izi. Continue, nwa m.
Yes, sir. Verse 13. Besides that, they learn to be idlers, gadding about from
house. Ndụ nọ na-ege ntị. Onye nke Igbo gụọ 13. Maka ka a kọwara onye bekee nọ.
Yes, that. Verse 13. Ma tụkwasị ihe ndị a, ha na-amụtakwa ịbụ ndị na-adịghị arụ ọrụ, na-eje n'ụlọ dị iche iche. Ma ọ bụghị naanị na ha bụ ndị na-adịghị arụ ọrụ, kama ha bụkwa ndị na-ekwu okwu nzuzu, bụrụkwa ndị na-etinye aka n'ọrụ na-abụghị nke aka ha.
Busy bodies, gossips. Continue.
Na-ekwu okwu na-ekwesịghị ka ha kwu. Ya mere, ana m ezube ka ụmụ agbọghọ ndị di ha nwụrụ lụrụ di, nwụkwa ụmụ, na-achịkwa ezinụlọ ha, gharakwa inye onye na-emegide anyị ihe ọ ga-eji kwutọọ. N'ihi na ụfọdụ ejehiewo ụzọ so Satan ugbu a.
Very good. Ka m kwụsị ebe a. Enweghị ihe dị rọng, onye di ya nwụrụ ịdị yọng, ịchọ ịrịmarị gị ịrịmarị. Enweghị ihe dị rọng. Bete daadị na-asọ dịkwa rọng. Bete ọ bụrụ na iji ụmụ, ọ ka mma ka ị nọ lekwa ụmụ m. Bikọsi ị nwere ike lụọ di ọzọ, nke a na-akpọ ụzọ dị mma, ị kpọga Togo. Nke ọzọ a na-akpọ ụzọ bụ ihe, ị kpọga China. Ị hụ na agaghị azụ otu ịsịrị chọọ. Ama m ihe echi gị nọ lee ụmụ m. A ga-enweriri nwa di m Chukwu ga-ere ezu leta ha. A ga-enwekwa ụmụ Chukwu ga-echeta m. But Bible sọ ọ na onwe ha nwa iji eche ịrịmarị ka ị maga akara m onwe ya dịrọ. But enwegoro onye ịhụrụ dịra ihe a na gwada di I remember you in prayers. But naanị ihe Chukwu na-achọ ọnwụ, mana ụdị nkwa ị na-eme gịnị? Ị na-ekwe. Finally, in this passage, onye nke Igbo, God verses 1 and 2. Kabuji ma umu youth. Owo emege su brother, unu manambe mbaba anu mwa youth mwoke iga na nke mwanyi.
Yes, that.
Uh-huh. Ma mwoke iga nke na gari. Idolers, doing nothing. Lenye Bible ukuru, unhe 1 and 2.
Yes, Daddy. Verse 1. Abarala okenye, okemba. Kama na arrio ya arrio di kanna. Me meso kwa umu okurobia di ka umu nne. Ndi nyom ndi bu oke, di ka ndi bu nne. Umu abo di ka umu nne wanyi, ni di ocha niile.
Pam. I want you to be wrong, brother and sister. In our bank at the same school. But in your blue name, a cobro ne denso. Mgbe m nọ na University of Zambia, a na-achị mmadụ ọchị ma ọ bụrụ na ịma ịga university, ị ga-enwe ha na-anọkarị in pairs. A ga-ego akwụkwọ ihu nwoke na nwanyị, a gawa dining nwoke na nwanyị, ọ bụzi ọrụ ka ifuru ọhịa. Nwa m, o nweghị ihe mere gịnị nọ na ya. Legide Chukwu anya, ọ gagodo enwe onye kori aka, Jehova kori. Maka Chineke pụrụ ime ihe niile. Ihe niile a na-emekwa na-eke oge aka wụ awansị. Ịhụ nga ha ga-akọ ọnụ hịa gị mara na o nweghị ihe ka mmadụ na Chineke ime gịnị. Ịdị na mma. Thank God a gara m university, gụkwa na akwụkwọ ebe corruption nọ. Ọ bịa bụ ihe si, legide n'Chukwu anya, mara nkwa ị na-ekwe, ka ọ ghara iwu obere ihe ikwele nkwa. Mgbe ọ na-erule 2 days, imebie. Be very careful. Ụdị nkwa ị na-ekwe. Ecclesiastes chapter 5. Ọ ka mma na ikweghị nkwa kara na ikwere, ghara ime gịnị? Imechie. O doo n'ụlọ anya, ha na-asụ daadi a na-ekwu na ụlọ di. Ihe daadi na-anaghị eme, don't rush into marriage. But God's time is the best. Most of these people m kuzi in England, are they not married? So all ya bụ ihe m na-agwa unu. Ka ihe m ji emechi okwu. Ọwụ ameji protection were mechie okwu. Ama m na ọtụtụ ndị nne unu nwere ụmụ di na-ebu n'agha. Especially ibu agha na-abịakarị site n'aka ụmụ di ndị village. Ha naghị achọ ka unu dịrị. But o nwere ihe m chọrọ ịgwa m. Ụjọ atụla m. Mambo, wetere m Psalm 37. Emechiwego m okwu m. Ka m hapụzie, ndị nne unu amaragonu otu unu ga-esi na-azụ ụmụ na ọwụ ọhụ ya. Nwata ma ihe ọjọọ gị mee gịnị? Ịba na mba. Anyị kwekwele nwatakịrị kpọrọ nwaanyị ma ọnwa ka bịa n'ihu m. Ọgodu na ọ kpọrọ atụla ụjọ gị egbu na egbu gwa na ihe ọ na-eme emeghị gịnị. Adị mma, ọ dị mma. Ọnwe otu mama m siri zụ m. Ọchị izuzu ya zuzu website, beti ọ ga-asọpụrụ ha se mọda. Ihe niile a bụ ihe m kwadoro igwu unu. Ma ndị na-anaghị abara ụmụ ha mgbe ma sị ha abara na mba, ịbara mba obi fefue. Ọ bụ ihe Bible kwuru. Bible sị pịa ya ụtali, ọ gaghị anwụ. Ọwụ nọ na Bible. Discipline ya mgbe oge mere gịnị? Oge nọ. Nwa gị na-eto eto, kụziere ihe mgbe oge mere gịnị? Oge nọ. Are you with me? Maka na ọ bụrụ na otu ọ gaghị esi na-apụta. Ọ bụrụ na ị kụziri ihe mgbe ahụ ị ga-ejideli pịa ya ihe. Akwa ime o nwere nga ọ ga-etoro ibi ịpịa ihe ọkwa aṅụ aka. Bido na ibido na nwata zụwa egwu ahụ baa n'ime, ọ ga-ama na ọkụ ọṅụ kpam, ọ bụ ọnụ onwe ọnụ. Na-akụzi ụmụaka, akpọta m ofu obere nwoke, obere ụmụazị blue. Ele ofu n'ime ha? Akpọtakwa ofu nwaanyị, ofu obere. Aha, bịa nwa m. Good. Ile ndị nne, akwa ịhụrụ ruru ụmụazị a. Ka ụnụ na-azụrụ m ọfụma. Akwa ịma na ihe na-ewu ugbu a wụ ụmụ okorobịa duzie trauza ya gbutuo ha n'ukwu. Ọwụ ọhụ ya, ị gaghị ama ebe ọkpụ ha nọ. Ị gaghị ama ma sketi ka ha yi. Ị hụrụ ụmụ azị amụtawala. A ga-asị ka ebe ọ na-ana n'ihe dị m anụ ahụ ya. Unu ma ihe m na-ekwu. Ụmụ azị na-awa gị ije. Instead of ịga ka left right, otu esi aga. ana amu otesi aga anu bu fodu ukwu ha ha na wa hiko otine na ukwu ha na owo otine ana aga chineke me no we bere ejima ishu ngo na eba gwabote o ihe na zi ewu gba nwa m bia zi ishu ye nye video ji ishu nwa ona hu ishu ye o size ya ọ dị mma ngwa yipụta nwa m ka ụnụ ama m ụnọ nakwa ihe m na-ahụ n'ụwa nọ ji nwayọ ọ ga-adọbi nye eshugwu ka o yiri ejima mgbe hapụ ofu ngwa yiri ọwụwụ ihe na-eme mmadụ ga-anọ nọ yiri ishu ka ụkwụ ya ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ama m ụnọ na-ahụkwa ihe anụ mmadụ na-aga emeasị na ọwụ ndị selibreti ndị nne zụọra na ụmụaka shi owo gene saiz ha kedu nwoke ọzọ ga-eyi nwa m yipụta ke nke nye onye nwoke nwa nwa m yiri ishi uwu yipụta ke yipụta nwa m kama eme yipụta shi uwu ka o yiri yipụta ke m o nwere nwa m hụrụ gaga the other day ehe nwa m gawa ije yiri gawa na-aga ibe ụnọ achịwala ụnọ ọhụbeghị ụdị ihe ndị hụrụ na-eweli aka elu ka ọ ghara ịdị ka egwu ga ma egwu nwa m ngwachi ibe gara ibe na-aga lekwe ngwa yiri aha shigo ọwụ ụka nne ọwụ ụka nne ka anyị nọ na-eleru na ụmụazị anya ịma ha na-eto eto ihe ahụrụ ha chee ma ọwụ otu o siri dị na-agwa na ha ịga ezuru ha shi zụọra ha shi owu gene saiz ha biko aga ikpu okpu fesikap gwa ha ebe ọ ga-efes ekpulara ya n'azụ ụnụwu ndị nne ụmụ m yijie shu ya ngwa bie n'aka na ọtụ unu bie n'obi m nọ mgbe agbasa gị nyere m ha malt na keeki ọ dị mma ka ha were koda nwa so ụmụ m ụnọ na-ahụ ihe ndị a na-agwa na ụmụaka mgbe ụfọdụ ndụ nne na-eme ị ga-aga ahịa zụọra nwa ng shu na-awụ saiz and ụmụaka na-aga ugbo o nwere ke m hụrụ ji ombrela ọ gakata gata ọ dọlie traụza ọ gbụwa gburu ene ukwu ya dọọ eme ukwu otu na edoghị anya na ya na ihe na-ala obere nwa na-erubeghị 7 years leruo na ụmụaka anya ọ na-ewute m dị kọrọpshọn nọ n'ụwa ụmụ m akwa ndo ịchọpụta n'ụwa dị fulish ka ihe bụ iyi shu na-awụghị gịnị saiz and ị ga-ahụ ugbu a mmadụ ga-ejike very well were shu grandfathers mee gịnị yiri asọ fashion ọbụzi onye na-eyi ihe na-efitie eburukwanụ nwaanyị ị ga-ịkwaga wig nwa m ịghọtago abịa m ekpo n'ọchị iburu nwaanyị ị ga-ịkwaga ka ị ga-efe ite ishi o nwere ka m hụrụ one day chukwuma ihe na-ekwu mkpọwa na ọnọ kpọwa uche eji si onye ọmanwụ na-aga ihe kago ị gaghị ahụ ihu ya ihe agwụ ihe ụlọ ga-enyere m aka na-akụzi ụmụ ruru ụmụaka maka na-ahụ ka ma m mgbe ọzọ unu nwere ike ịhụ mbụ mgbe m ga-eme birthday m n'October unless ma m ga-eselebrate mgbe m pụtara na September maka ndị a bụrụ ego m na-akụziri na ụmụaka ọ na-ewe m iwe dịka ọ na-ewe lot corruption nọ n'ụwa and ị na-ele asanyị anya join na fashion nọ in the world biko ụmụ m na-eleru n'anya na-akụziri na ụmụ ha etobeghị na mbụ nọ ha na eto eto ihe ahụrụ ka ha ga-akọpi ka anyị lebara ụmụnwoke anya anyị zụọra ha shuwu saija zụọra ịga ịkwara traụza bịa ka ebrọda bịa tụgharịa azụ m ile traụza ịkwa ịhụrụ ya ọ nọ n'ukwu ịhụrụ ya ọ nọ n'ukwu betakwa ịhụrụ ndị agbutuo ya ọ na-arụ ka sketi kwa nwa nka telọ mesio mgbe anyị na-etolite a na-emesho traụza mesho flap ụnọ na n'ihe na-ekwu and they make your flap a trouser. Come on, chan. Oh, if you get it, so Papa dash me, but to go away, we will. But then, God, by the way, make a time. Protection come to make sure you come. And then, I'm not going to go to the house. I'm not going to go to the house. I'm not going to Amam nandu neji ahun na gana dibien shiri nne. But in yem je agwa mji adun odu Psalm 37. Psalm 37. Onye nki ibo, abu ama 37.
Yes, Dad.
Inwete gwe?
Yes, Dad.
Gona ha 3 and 4.
Yes, Dad. Psalm 37 verse 3.
Mo gona 1, 2, 3, 4.
Yes, Dad. From verse 1. Emela ka iwe gidi oku n'ihi ndi na-eme ihe ọjọ. Ekwosola ndi na-eme ajọ omume ekworo. Ni na dika ahihia ka ga-ebipu ha ngwa ngwa. Dika akwụkwọ ahihia ndu ka ha ga-akpọn.
Definitely onye abure ego me uno che no ga la free. Agaha ma abu ya onu. Maka Chukwu su ma abu na onu. Beto Jehovah ga-eji aka lọra mọgụ. Egum saved for years, more than 30 years. And akpọrọ me am ego ahụ na 14 billion. M sia na m chọrọ ibido in law school na Hezekiah University. Then na me nwebe ụlọ m ga-ebi na nkwere. As m nri na Chukwu ụlọ m, m nọ na ụlọ, m nọ ụlọ kem. Four projects. And m ga-enwe medical school. Then kutu temple nkwere no e ka ọ dị otu a. Osu mujishi ke meru 17 billion. Almighty nani ihe nnewu. Oga weta account oyedebo. Gosim na ke ruru 52 billion. Na mujishi ke meru 17 umu mkwere. And Jehovah zore mia. And on abu 17 billion na November 2023. Mkwere. Pozie ya ngwa ndi mmadu ekwuru m ebe a ka unu shewe plan ulo m ga-anu ekwuru m ya na ogbo onye mara ulo m ga-anu ya kwuo hope m nwuru na ego m anọrọ na ego na-eyi dream 450 million every 3 months ama m na mgbe a na-ekwu ihe onye nọ na-agwa m ego m afọ ọzọ obi agbawala unu maka ya dịka Psalm 37 kwuru. Obi agbawala nga maka ndị na-ebu agha na bedin na be ndị ọgọn ma ndị dị iche iche ka ihe Bible kwuru maka ha nwa m gọrọ ha verses 1 and 2.
Yes, Dad. Verse 1. Emela ka iwe gidi ọkụ n'ihi ndị na-eme ihe ọjọọ. Ekwosala ndị na-eme ajọ omume ekworo. N'ihi na dịka ahịhịa ka a ga-ebipụ ha ngwa ngwa.
Good.
Dịka akwụkwọ ahịhịa ndụ ka ha ga-akpọnwụ.
Unu na anya? They will never go unpunished. 3.
Tere tụkwasị Jehova obi, mekwa ezi ihe, biri n'ala na-azụkwa onwe gị n'ikwesị ntụkwasị obi.
Then, maka ndị a na-ebu agha, turn on maka time. Are you with me?
Yes, Dad.
Turn on maka time. Go on ha 10 to 13.
Yes, Dad. Ụmụ
gị nụ ntị, ngwa kwụrụ na ọtọ. Maka na ọ na-ebu unu dum agha kwụrụ ọtọ 10 to 13.
Yes, Dad. Verse 10. Ma ọ fọdụrụ nwa mgbe onye na-emebi iwu agaghị adịkwa. Ị ga-elekwasịkwa ọnọdụ ya anya ma ọ gaghị anọ.
Unu na anya? Continue.
Ma ndị dị umeala n'obi ga-enweta ala. Ịba ụba nke udo ga-atọkwa ha ụtọ. 12. Onye na-emebi iwu na-ezube ajọ ihe imegide onye ezi omume. Ọ na-atakwasịkwa ya ikekere eze. Onye nwe anyị na-achị ya ọchị n'ihi na ọ hụwo na ụbọchị ya na-abịa.
Amen.
Amen.
Ọ na-eme ele eme ala Jehova nọ n'elu na-achị ya gịnị?
Ọchị.
Ọ hụ m nọ ya dochigharị. Ọ ya ka ọ ka njọ. He will never go unpunished. Thank God ọ nọ n'aka EFCC, ọ nọ n'aka police. They will never go unpunished. Aga me ebu ebu. Aga wan me follow illegally. A me follow illegally. Maka ebu a nkete odi ki inyo mero ademma. Ndi a na ebu a unu na kwe follow. ndị a na-ebu agha ndị mmadụ na-eji ahụ na aga na dibịa na-agbakarasị akwa unu idowe akpụkpọ ụkwụ n'ofu ole ịghasa ihe n'ezi akwụrụ na were aga na dibịa dom mind. O nwere onye nọ n'eluigwe na-ahụ ga ha na-agbaka ọ na-achị ha ọchị. Gịnị bụ ihe chere ndị ahụ ihu? Nwa m gụọra ha 14 and 15 ka m were emechie.
Yes, that verse 14. Ndị na-emebi ihu amịpụtawo mma agha, zọkwa ụtahụ ụkwụ ikwe ya, ime ka onye wedara n'ala na ogbenye daa, igbu ndị ziri ezi n'ụzọ ha. 15. Mma agha ha ga-aba n'obi onwe ha, a ga-agbajikwa ụta ha.
Onye bekee gụọra ha 14 and 15.
Yes, daddy. The wicked draw the sword and bend their bows to bring down the poor and the needy, to slay those who walk uprightly. Their sword shall enter their own hearts, and their bows shall be broken.
Amen. Omo mo na obi agbagbala unu. Oh, ebe daddy unu dey happy, dey not happy. But continue now, gbachukwu ihe unu chọrọ. Finally, not the nana. Finally, the Lord, the battle belongs to the Lord. The battle. Chede when he was in Deuteronomy chapter 5. When he was in Deuteronomy, he saw that he could live long. Okay?
Yes.
And he said he could live long. Ecclesiastes, Deuteronomy chapter 5. Verse gani? Eh? Oh, it's a full lunch. Hapu gano, hapu ma gwa. Una agma agia maka time, onu. Beto kam cheteri unu. Amen? Abu 32 and 33. Osugi, don't him then you will then you will live long. You can may enjoy the land and you will prosper. Maka time I know how megwia. Onyem ji kwu enishi. Deuteronomy 5 32 33. But ebem ji emeshi unu okwu obo Absalom. The last ebem ji emeshi unu okwu. Onye Igbo go chapter 18 maka time. Oba huru anyi bia 15. Mbo ozo m kọwa bidon na verse 6. 2 Samuel chapter 18 from verse 6. Unu gagoda asati unu genti umum onu. Maka time.
Verse 6. Ndi ya wee pua jee n'ohia izute Israel. Aya ahu wee di n'oke ohia Ephraim. E wee ti kwa
umum onu. Igwala ha page onu.
No, dad. Dot na page 291.
Umum onu gagoda asati agenu nti onu. Obu 2 Samuel chapter 18 from verse 6 to 8. Our assignment to me now. Ndị gune aga agutago ihe a mku go gbu a.
Yes.
I'm a new assignment before be a church. Ngwa go maka time.
Yes, daddy. Verse 6. Ndị ya wee pua je n'ohia izute Israel. Aya ahụ wee di n'oke ohia Ephraim. E wee tigbu ndị Israel n'ebe ahụ n'iru ndị oru David. Ntigbu ukwuu wee dị n'ebe ahụ n'ụbọchị ahụ. Gbuoru nnu ndị ikom ụzọ abụọ na nnu iri. E wee na-agbasa agha ahụ n'ebe ahụ n'elu ala ahụ niile. Oke ohia ahụ wee ripịa ọtụtụ mmadụ n'etiti ndị Izrel n'ụbọchị ahụ karịa ndị mma agha ripịara.
Ụmụ m ga-enu ntị. Onye bekee ngwa gụọ. Ụmụ m na-egenu ntị. Achọrọ m ka ị gụọ bido na verse 7. Okay, bido 6.
Yes, daddy. Verse 6. So the army went out into the field against Israel, and the battle was fought in the forest of Ephraim. 7. And the men of Israel were defeated there by the servants of David, and the slaughter there was great on that day, 20,000 men.
20,000 men. Akwando to Absalom. Uno ne follow. Absalom gara chiri ndị amị ka o fesie nna ya bụ warrior. 20,000 and one abete. O nwere ihe m ji gụọ n'unu. Nwa m, continue.
Verse 8. The battle spread over the face of all the country, and the forest devoured more people that day than the sword.
Unu ghọtara? 20,000 ndị eji mma agha mee gịnị? But ndi mo hia ji aka eputa loro David ogu gburu karia 20,000. Ohio sono look oso. Igukwa the book of Judges. Mgbe Joshua loro ogu. Imo hia sono lori akoso. Imo hia sono lori ogu. Mo the book of Joshua. Imo hia sono megene lori ogu. Ugbu a kwa Bible si mo hia ihe ogburu karia ihe ji mma agha megene. That man buru ego mmanụ ihe chere ihu. Ọ ga-akwụsị egwu ọ na-agba maka ọwụ egwu destruction. Otu Ahab siri gba, otu Jezebel siri gba. But eventually, the righteous judge nwe the final judgment. The righteous judge bụ God Almighty. Ọ ya nwe the final gene judgment. N'ọnụ otu sọrọ unu ma ekpere unu ekpere. Thank you, Father. Ọ bụ ebe chi ejigo aga m abịa gbuo oge. But ịbụ ịbụ the Almighty God. Ịma na ụmụ nwa bụ mkpa. Ịma na a na-ebu ha agha n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Oh, God of great battles. Bịa were aka gị gbuo mkpa ụmụ m ka ha nwa mara na papa ha bụ Jehova bụ chi kasị chi niile elu. And dịka ihu ha dị iche iche otu aka mkpa ha dị mgbe a ga-ebili naba duru ha laa n'udo. Onye nwe m zam ka ha mara na ị na-egbo mkpa without isi weta ihe ọ bụla. Ihe dum ana m ekele m n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị. Thank you, Father.
Thank you, Father.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Then sings my soul, my Savior God to you.